kebe, odogu na ogi na chi.
Chukwu kere mmadụ.
Odogu